wafika yini nkosi ngangingenalutho
wanyaza umuntu
nkosi yami
ngiyabonga
baba wafika yini nkosi ngangingenalutho
wanyaza umuntu
nkosi yami
ngiyabonga
baba wafika yini nkosi ngangihlupheke la Nkosi yami ngiyabonga baba nawe ma uhluphekile nawe ma uhluphekile ungakhali hlobo sami nawe ma uhluphekile nawe ma weswele ungakhali hlobo sami Kala mawetwa Uthule mabona bantu Ngoba bantu wazokuhleka Besizakale ngenkinga yakho Ungakhali Ungakhali Ngempilweni
yakho Noma kuphetha
Ungakhali Ungakhali Empilweni yakho
noma kuphetha
ikhala mawetwa uthule mabona abantu wasejabula ikhala mawetwa uthule mabona abantu wasejabula esizakale ngenkinga yakho khala mawetwa nawe ma uhluphekile nawe ma uhluphekile ungakhali hlobo sami nawe ma uhluphekile Nawe maweswele ungakhali hlobo sami Ikhala mawetwa Uthule mabona bantu Ngoba bantu wazokuhleka Besizakale ngenkinga yakho Ungakhali Ungakhali Ngempilweni Ungakhali Empilweni yakho
Noma kuphetha
Ikhala mawetwa Uthule mabona Abantu wasejabula Nawe ma uhluphekile Nawe ma uhluphekile Ungakhali hlobo sami Nawe ma uhluphekile Nawe ma weswele Ungakhali hlobo sami
Noma kuphetha
Kala mawetwa